Wapi vigelegele? Walisifu jina lako Papa wa mbinguni Aga brada anada Yosha mkono wako Watu wa uone Walisifu jina lako Papa
Papa wa mbinguni
Yosha mkono
Daga, bruda,
bruda. itaji shuka utende.
Baba, toko itaji shuka utende.
Baba, baba, bebo, toko itaji shuka utende.
Baba, 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 kule binguni, toko itaji shuka utende.
Baba, toko itaji shuka utende.
Yeah.
Chibebes! Chibebes!